asa wala jeegon lewru utu hitane 2022 sakira be kidibe on bo fay fe studio tamani hejoji mudum gondo hedode hande mi wondi do Umar Waygalo Umar hono nyallirda
mi selli basu fola sisse
Waygalo hor joganta sakira be amami hande le maso
so watti jungal le maso sembe kabaruji di anni ali sisse be kollitido wattu joro hono yimbel halbe natu dile gollirde lamo ko nayri bangal meri ngaji dub mabbe dum bidama yadde yeso no be kollitiri wide wattu joro wala fuddulu wide tid allahji di mata ma sanene leji me din di kambe jangobe jande do do wurde hono be gonde wadirde gurna mabbe garen timinire birki sembe jande
Waygalo yimbe la jibbe gollude golle furuba bangal meri ngaji di ka dubi me nabirama yeso dubi tati
a wofo fi ali sisi o do anni yabama ma le lidi meden di le der o yontere fed net no der conseil national des jeunes le lidi meden di holliti du weltiki le o do golle sanne be bidu be darti di do golleji ko boyno
mi la wiri dum do na jeeda imadara amen tagul jam jeneso hultini on tan min beltani sanne ka do anni min jogtoto dun golle amen habo tagul hakkeji jeneso o e dimmeji guddi dimi gondi gollude do mudum denno so gollama odo anni o buitan sanne rafi hebgol golle sabe leelidi maldi jo en diplome ngaji hewbe gontun ngadan gurdam mabbe fuf tawe natale golle furuba so ko wete collectivité so goddo dum natto sababu hewbe e mabbe heba hinnaade dido imuji di yamadun wala hore natude e le golle furuba
Waygalo yontere he nane muyinde suka fuddi go o lewru utul
a wofo fe ali sisile on do wattu fu andam e kabaru cellal ka kollitido hokkude suka endo idum nafasanne mettitene wido ko hewi sukaaro be wattu jono wobbe le galluji de funjida hokkude suka muudem be indi fa keben famtal kedde Mamadou Sama Seck kany sitan sitibe
rewbe yogabe kay munide sada fuf suka mabbe buri yidde hono kanko Elizabeth muino suka muudon famdi fuf cilinay le nyaloma
mimine muina suka be tambe fa watti sobi yottigen hoddinede sabi sa jewi tanna ana joge dalorga mangal de gurnal suka ko he muudon suka muinado hewa hebde nyablaji kewde nanan muudon
ka Maryam Koulibaly kay nyallan noko gullirde denno jamma tan o hebata muynude biyiko
mimide muyna suka do watti jamman tan bamde fotoro fa hakkune jamman sa min so adfa weti mi yahan golle mi jippatan so wala fa 17h
tebi doktoro en muynugol na hayba suka be fewde nyawuji kewdi kadana Issa Guindo o doktoro to sesref kalabankoro
denan ana faddo suka hebde nyablaji ko heewi de suka ko mudun tegal mudun denan ana nato sabe tengunde suka wilnde hakkile makko en nanal mudun ana nato sabe du rentamo bangi nyablaji heewdi en nanal mudun saku suka cecco
wonde prematuré
doktoro hulti wilun suka mo muyninaka la wonde furati nyawuji kewdi e kanya reer dogor
dun nabata en yawtere mini mag Waygalo hono no kultirda fa hande le sembe kabaruji di tiddala gondo leendi hande o ka sukaabe jangobe jande do doore kany endu ana wondi matude dun beedugol cogu passé kany essence fa yottade nyanduji di ka ana tiddan be sanne hande
a wofo fi ali sisse kambe sukaabe jangobe jande do doore de be kollitidi do e be kuli fati dun yotto hono jababuji examen ngaji mabbe di sobbami fa be ngadi dun fa keben famtar kedden sitan sidibe
samajan kulwali kany suka goto jango le université kabala on e jiwa dene entretien marseille le wi mako ngabugo chogu transport handen natiken sabe hetinbe torraji mawdi le yaha fito mebbe o university o holliti musakaaji wattede transport ana tiide handen sanne
yaltugol yafira sukaabe jangobbe misali joni iwde quartier a marseille warde kabala teme didi sada yaha e kanyi sada warta
tiagal yentugo chogu transport o holliti kasin hebde feko nyamte ana tiidi le nyalada handen
avant
aranem de mbay sodde nyamdu ko debbe ana harnami ka hande wana non sadi di nyamde fa kara sana choda ko temdere nakko buri dun
ngabugol choggu nyamerican essence natiken torraji mawdi do be sugabe jangobe jande dowure be holliti du an wa natata sabe hewnde be torraji mawdi hikka lewi samajan kulbali bena buri ujnyaaji sugabe jangobe lekkol universite ko holliti torraji mu en le o watti ko heme fule leedni jeya bena wullito lamo tinno fiya dabiriji yalla tidalo ana buyto le leedni
so mi uwi universite bamako do min jaram bafula be to wonton guykaaji wondi hebude sambe le o do wattu to
wakkati fu be kollitide manga siji kanye cuudi sar wusije ko nande muudo kelete le dedo nokkolde be noddita mahina kanye e bafula be wattu jono o mangal paden wombe tom en gonde wadde imadraji fa yoto yalon be kan renirde jamare wonde tonde kanye e jawlele muudo en fa kebe famtar kedden sitan sidi be
sugabe jogalbe an wonde fiide dabiriji honene hippagol bongu e guyka habirte le genni bafula be be joyini yimbe wadobe lugan goji jamman le genni ko natto sabe tongude be wiibe nanal muudun le wi mebbe fe watte tobo be fejan di golleji yalla be renda jamare kay jawlemu en karamagan jallu kan yo amiru fedde entretien conseil communal jeunesse bafulabe
chamobe do yimbe wana bitigaji tambe kala be nati le galleji yimbe yimbe fu ana kani hawrude horebe yalla o golle ana yoppe
population civile
samba jallu kan yo secrétaire cap bafulabe yo neddo goto be wuybe hippi li o watti o holliti be heli bafal makko be bamiro ko yata o nyaaje chefande jeddi enney le korhat jabbinu o holliti fi sara fu hana yide suga mudun ana wada hono de golleji bondi tilo muro hen
suka be ana ngidi nyaajude ka be ngida golle dum watta se be ngada di golleji bondi ko ndardam mi saraabe homo fu biira suka mum fagas sabu homo fan andino taw suka mum way
gidif dabiri ni fi'a to suka be joholben ku yata yube sappo dum heba nanga handen le genni bafulabe be yadama jungon lamu dum ko musa besidi be hebini sejo tamani yude bafulabe
way gol we timmodo yontere mi goni hod won ton ko weli hande
en biyam bama ar dum fuddan leedi min indi kanko noddete capitaine bala kanya fayoto galli bandi e fatim jabati hot gam fayoto yo mama be fu be tawet le nokku no dirteedo palais de la culture to
jibe cinema kanyu en du ana wawi yaade le cinema magic babe mbato fa ewa film no dirta love and thunder et la traversée wakati yamde no gaitati duna wata en bilki sambe chaldi kawtal sapo e jago bal afro basket féminin u18 ka fuddi to madagascar
ko yat le ele jetti gonde hawtel le ngal do kawtal egypte jogi be kuppo wattu jono kanye e mali metiten wiide mali do ko foti koyde jeddi bami o do coupe les piandes sapo joko le nokkole de o bami o do coupe du ko yata tile tati jokkindir jaga boule mali de wakande be jaltuno arande dum e kawi leedi alanzeri ni be ngatti be baddi temedere no ga enay be baddi no ga enay tan kibi andabe kabaru figol basket leedi me indi ka kolisi sa de nyalawma hando mala na jogi ngalu jati e mbayitu hebudi yadu yeso na kan be mirto o do coupe fa kebben famtar kebben ousman yali boule
se tawa hedde worbe to se tawa hedde rewbe be bami coupe labi jeddi labi tati jokkendirde sinya jeewi no be ngori ni a tawan tan e mbayi golle mabbe hedde rewbe e be jogi manager didon en ana mo isanne fayyambere cagitine de mali bamuno on coupe tagal ko hawi egypte e be jogi du kuyam sanne holliti tiwide e de sukabe hayebe di yambereji mali ana weli hore
wagal lo odo wattu goto fa hande kawtal noga e goobo afro basket masculin u18 kanyu fuddi alkamsare nay lewru utunu madagascar to
awo fayfe wattu jono ko yat li ele jena kanyen gonti e goldo figol basket leedi mali ndito ana le hen do jokiti tom fale sappo e nay lewru utundu alisise wakane mali hawrtino e ruwanda de be kawi dum be ngatti ben baddi chapande jeegom e jeddi ben kebi baddi chapande nay e jena kenya ko mali hawrtino angola ko don gasanay do fe sebi de wattama baddi chapande jeegom e goo kambe baddi chapande joy e jeddi woni ko be kebi le ko warata ko e be kani fidude e egypte kany e leedi guine
way galo mine mila jonka do min kaddata e kabaruji di
non jati ali sisa wo fay fe do kattir kiki hande do kabaruji di be suka be fodbe jafi no kollo be andirno do e sedde yowterno ne do tel tous o grendana warme waran tawde de mabbe so lambe jeddi.